xakiim ayaa ogolaaday in dib loo dhigo xukunka ninka laga helay dilka Miles Tibbetts oo ahay arday wax ka barta jaamacadda Iowa kadib markii qarinta saddex ayaa sheegtay inay u baahan yihiin waqti si ay baahan baran macluumaad cusub oo dad kale laga leh. Christine Bahina Rivera ayaa laga waday in laga xukumo xabsi daa'in iyada oo aan suuragal ahayn in laga sii deeyo Khamiista. Bahina Rivera waxay laga xukumay dil daraaj koowaad oo bishii May ee dilkii Tibbetts sanadkii 2018. Bada sabka saad Dakota Christine Noem ayaa sheegay shaqada ka joojisay xoginyaha golaha warsida ah dusha kale socota xabsiyada gobolka iyo ilaaliha xabsiga weyn ee gobolka Sioux Falls. Dacwada waxayna sheegtay inay kormeerayaan saraakiisha sixitaanka sii joogto dhibaataya asbuuctoo shaqaale ah. Qiisaska cusub ee COVID-19 maalintiiba gudaha Mareykanka ayaa labalabeeyay saddex cusbooy la soo dhaafay oo ka keenay kala duwanta kulwadanta Delta. Rarka talaalka la liitay iyo kulmada afrad ee Julia. Infekshanka ayaa u booday celcelis ahaan qiyaasi 23,600 maalintii Isniintii, halkii ay ka ahayd 11,600 bishii Juun 2023. Dhammaan laakiin laba gobol South Dakota iyo Maine ayaa soo wariyay in lambarada kiisaska ayaa kordhin labada toddobaad ee la soo dhaafay. Qayb ka mid ah dalka waxaa ka soo socota iska cabin talaal qoto dheer. Ku dhawaad Kalabar Iowans ayaa laga talaalay COVID-19 49% Nebraska 48% iyo South Dakota 46%.